Iri ni ijwi ry'Amerika. Nisafiri ni mwenye kuchuzo mwitondo mwurundi ni mwurwanda. Uwo ishku jamaika ya tangwe mjani ya vijaro jovyo mwitondo mwurundi na mwurwanda. Abazu tiza matwi mwana mteneza ahumri hoste mwurikumu na Federike mwurikije. Bimusili kwa mongo mwukanya gata tawashkiza makuru avugwa hii jano hino kuhisi mwurwitondo. Mwumayahu kwa watiguri yiki ganilo ijo churugwa ruka go mwurwanda. Kiza kurangira isa kumi na zibiri kuva kuyo saha mwuko mwisandwe. Tawashkiza kiga nilo dusangire ijambo. Ndere ya hariko izi jamanika ya kuwashkiza amakuru avugwa hija no hino kuhisi uyumusi.
Urakoze Frederico mulikumwe na Aloiz Bigirimana kuri mikro. Umusirikare agira kane yamuka muri Gine wo mu nteko za ONU za MINUSMA zagiye kubungabunga amahoro muri Mali yaratowe ikiziga kuri wa gatandatu inyuma y'igitero ku kirindiro cyabo basirikare mu gisagara cha Kidale kiri mu buraruko bw'ico gihugu. Igitero cyakozwe n'umuhari w'iterabwoba witirira Al-Qaeda ku munsi wa gatanu. Mu itangazo ryashikirijwe n'izo nteko za MINUSMA muri Mali zavuze ko abakomeretse muri ico gitero bashika 8 kandi bahujeje imiryango yabuze leta ya Guinea n'abanyagihugu bayo abo basirikare baturukamwe. Tubibutse ko izo nteko zarungiswe muri Mali mu kwezi kwa ndwi umwaka wa 2013 kandi ziza ubwa mbere mu gutakaza abasirikare benshi baba bishwe mu gihe gushika ubu abarenga 70 bamaze kuhasiga ubuzima. Abimukira bashika 8 barafuye abandi batari bake baraburwa irengero inyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye ku nkengera za Libya bariko bagerageza kuja ku mugabane wa Buraya baciye mu ibahari nkuko byashikirijwe ejo kwa gatandatu ni n'abasirikare bacungera inkengera z'ibahari ba Libya. Ivyo biziga 8 biri mu bashika 130 bari muri ubwo bwato bavuga yuko nabo nyene boba barafuye canke kumbure bakaba barashoboye kurokoka bakoga bagashika ku nkengera z'amazi. Umuvugizi w'igisirikare ca Libya gikorera mu mazi General Ayube Kaseme yatangaje kandi ko ikizura bagize ku nkengera z'igisagara ca Zawiya kiri ku birometero 45 mu burengero bwa Tripoli ku murwa mukuru bafashe ubundi bwato bwarimwo abimukira 570 nabo nyine bariko bagerageza kuja ku mugabane wa Buraya. Abategetsi mu buseruko bwa Afghanistan batangaza ko umwe mu basirikare b'ico gihugu yarashe abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bari muri ico gihugu yicamwo 3 akomeretsa uwundi umwe. Ibyo byabaye ejo ku munsi wa gatandatu muri district ya Achine ni mu ntara ya Nangarhar muri ico gihugu nyene. Umuvugizi w'ubutegetsi muri iyo ntara Ataulahe ko Giani yabwiye ijwi rya Amerika kuwo musirikare yaciye araswa aricwa n'abasirikare ba Amerika bagenzi babo bari bahejeje kwicwa. Umuvugizi w'abatalibani nawe yaciye atangaza ko uwo mwicanyi yakoze iryo bara ari umwe mu barwanyi babo bashoboye kwiyoberanya bavogera inteko za Afghanistan. Umwe mu badiplomate aho muri Afghanistan yavuze ko abategetsi bariko baratohoza kurwo rupfu rw'inangarhari hari isano ngo barufitaniye n'urundi rwabaye imbere y'urwo aho abapolisi babiri ba Leta ya Afghanistan bishwe n'abanyamerika mu ntara ya Helmand. Ivyo Amerika ikaba yavuze ko ryabaye isanganya hagati y'abavukana ikaba kandi yaciye isaba imbabazi kuri urwo rufu. Muri Leta Zunze za Amerika umushikiranganje w'ubutungane Jeff Sessions yemeye kuzorenguka imbere y'umurwi w'abasenateri bajejwe gukurikirana ivy'amaperereza kuri wa kabiri mu gihe uyo murwi nyene ukiriko uratohoza uruhara uburusiya bwoba bwaragize mu kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu ahitiye. Mu rwandiko yandikiye kuri wa gatandatu Senator Richard Shelby wo mu mugambwe w'abarepublikani yamuka muri leta ya Alabama, Sessions yavuze ko iyo nginga ifashe yisunze ibiheruka gushikirizwa na James Comey yahoze arongoye ibiro bya FBI aho yariko yishura ku bibazo by'abashingamateka mateka muri indwi mwibuke ko sessions ubwiwe yitangarije ko atamatohoza ibyagirizwa abegereye president Trump azogiramwo uruhara aho bakabagirizwa imigenderanire n'uburusiya ngo ntazigera agira uruhara muri amatohoza ni nyuma yaho yiyemereye ubwiwe ko yabonanye na ambasaderi w'uburusiya muri Amerika inshuro zibiri mu mwaka uheze mu gihe cy'imyamamazo mu matora y'umukuru w'igihugu. Igipolisi cy'Ubudagi kimenyesha ko indege yari itwaye ingenzi yaguye ubutarariye ku kibuga cy'indege cyo mu gisagara cya Cologne mu burengero bw'icyo gihugu ku mugoroba w'ejo kwa gatandatu inyuma yaho zimwe mu ngenzi zumviye ibiyago by'izindi ngenzi biteye amakenga nk'iterabwoba. Igipolisi cyo muri iyo ntara kimenyesha kandi ko habonetse isakoshi ngendanwa muri zimwe baheka mu mugongo iteye amakenga kandi kwacarahagaritse ingenzi zitatu. Iyo ndege yahuza ibisagara vya Ljubljana muri Slovenia n'umurwa mukuru Londres mu Bwongereza. Imaze kugwa iyo ndege saa kumi na zibiri z'umugoroba wa masaha y'Ubudage, igipolisi caciye gikuramwo abari muri iyo bose uko bari 151 gica gifata agasakoshi ko mu mugongo kumwe muri abo bantu batatu bakekwa baca baragaturitsa. Abo bagabo batatu ubu bakaba bariko bari mu minwe y'ubu y'igipolisi muri ico gisagara, ariko nta makuru y'ivyari muri ako gasakoshi kafashwe yatangajwe n'igipolisi, kandi hakaba hataramenyekana nuko ibyo byari bifitaniye isano n'ibijyanye n'iterabwoba. Mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro, turasubira igihe cy'isaha imwe z'agatondo.
Turamushimiye mugenzi wacu aje kudushikiriza amakuru. Ijwi rya Amerika i Washington DC, unaho n'umwanya w'ikiganiro ejo yitegurwa n'urwaruka rwo mu Rwanda.
Hari igihe akenshi ufite nk'abashuti bawe,
abashuti bawe ukajya ubona hari ubuzima babamo,
umva waba muri ubwo buzima.
Urubyiruko ruhura n'ibishuko byinshi kandi rimwe na rimwe nabo ubwabo babigiramo uruhare. Kimwe mu biza ku isonga mu bituma urubyiruko rutoroherwa n'ubuzima ni ukutanyurwa n'ibyo rufite, ahubwo bagashyira imbaraga mu kubaho bakurikije uko bagenzi babo babana umunsi ku munsi babayeho. Ibi bishobora kuba imbarutso y'amakimbirane ku giti cy'umuntu bitewe no gushaka kubaho uko kanaka abayeho kandi mutanganya ubushobozi. Ngira ngo murabizi ko kubaho uko undi muntu abayeho biravuna, cyane cyane bikavuna kurushaho iyo mutanganya ubushobozi. Akurundi ruhande nanone ibi byateza amakimbirane ndetse no gushyamirana mu gihe utanyuzwe n'ibyawe, maze ugatangira kunyura inzira z'ibusamo witiza iby'abandi cyangwa ukadukana ingeso yo gukorakora kugira ngo nawe ugaragare neza mu bandi. Reka tubahe ikaze mu kiganiro ejo turi gutangira muri aka kanya. Nitwa Crispin Mizero, ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro. Tutangira ikiganiro ngira ngo bakunzi bacu murabizi ntitujye tubaniganya ijambo. Tubibutse ko uyu munsi tugiye kuganira ku gutanyurwa n'ibyo umuntu afite bishobora gutuma yifuza kubaho uko kanaka abayeho nyamara batanganya ubushobozi. Wabo udukurikiye muri aka kanya, ese kuba umuntu atanyurwa n'ibyo afite ubona biterwa n'iki? Ese ni izihe ngaruka ubona byagira ku muntu? Kuri iyi ngingo tugiye kuganiraho, ibitekerezo byanyu, ingero zabo muzi byabayeho ndetse n'inyunganizi z'uko mubibona bihawe ikazi. Bityo reka dutangire ikiganiro twumve icyo bamwe mu rubyiruko babitekerezaho hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Nicole Umuziranenge.
Turakuba bibi cyane mu gihe ushatse kugera ku byo abandi bafite ubinyujije mu nzira.
Kenshi usanga ikintu kiba gitera abantu kutanyurwa uko bari ari ugushaka kugaragara uko batari hanze. Abantu babafate uko batari, babafate nk'abakomeye kandi badakomeye, babafate nk'abafite ikintu bafite kandi batagira.
ikintu nyamukuru mbona gituma abantu batanyurwa nuko abafite inzozi nyinshi z'ibintu bifuza kuzageraho noneho yabageze nko ku rwego akabona noneho bitewe n'umuvuduko w'inasi turimo akabona ibintu we yarageze biri ku rwego rwo hasi akavuga ati nta kintu nakoze nakoreye ubusa akifuza kugera kuri rwa rwego
ikintu mbona nuko kutanyurwa nuko umuntu ameze biterwa n'ikigare umuntu agendera cyane cyane nk'urubyiruko reka mvuge ku bakobwa twebwe ushobora kuba ufite mugenzi wawe afite ikintu runaka ukumva ko nawe ugomba kubaho nk'uko abayeho ukumva ko ugomba kwambara nk'uko yambara ukumva ko ahantu asohokera nawe ariho ugomba kujya ariko ukibagirwa yuko muratandukanye ntabwo wowe nawe muri mungana kubera ko nzi ko ari inshuti yanjye nkaba mbona ngiye mfite ka gatelefone gato yabita karasharamye nkumva yuko ngomba nanjye kuyibona
ntabwo agisoma kubita ku muntu ubonaga itagotomera
ibi byari ibitekerezo by'urubyiruko ariko nawe udukurikiye ufite uko ubibona fata telefone yawe maze udusangize igitekerezo cyawe mu butumwa bugufi kuri iyi nimero
0 7 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 2 82 32
ikinyobwa yanga kwisi ni kimwe n'amazi ya robine Chaka chamu wani chorezo na buza maherezo
Reka dukomeze ikiganiro mu karere ka Rulindo aho bagenzi bacu Dorine Ndahumba ndetse na David Hitman abanyarukiye maze bakaganira n'umwe mu rubyiruko wahuye n'ikibazo cyo kutanyurwa n'ibyo yari afite ni umukobwa ariko reka ndeka kumuvugaho byinshi maze abitwibwirire ndetse atubwe n'ingaruka byamugizeho
Mazina yanjye banyita Uwineza Fiona ntuye mu karere ka Rulindo. Yewe nabonaga abandi bana ku ishuri bameze neza nkifuza kumenya nk'uko bameze ariko tubangwa ko mbashe kubona amanda nkamenya aho babikura. Komeje kugera mbegeranye ngo mbabaze ukuntu babigenda kugira babeho neza, bambare neza. Nkifuza kuba nabimenya. Igihe cyarageze ndabegera ndababaza barahanjyana ariko bikaba byacyaga mu zindi nzira zitari nziza. Kubite n'icyo nashakaga nyine kumva ko nabaho neza ntagoye ubuzima nkumva nanjye ngomba kubikora. Twakomeje bansaba ko twajya sokana nanjye ndabibemerera kuko numvaga nshaka kugenda mu buzima bwa nkumva kuntu bimera twarajyanaga tugasohokera hano mu mabare ubwo nyine twaje kumenya n'abahungu yadukorera ibintu binyuranye n'umuco biza kuvamo kuba natwarinda
ese noneho wabyakiriye gute
harangoye kubyakira kuko no kugira bibwira ababyeyi ko nte cyari ikibazo umuntu we wohererejwe kwiga ntago ne nabaje kujyanirwa mu mwibyo mwibyo mwizo ngeso mbi kwikiye ibyira cyarageze mbibwira ababyeyi banjye biza gutera ikibazo mu muryango banga kundihira ngo nyine habaye ikibazo kutongera kundihira ubwo biza kuba byatuma mpagara ku ishuri gutyo sinu byanshigiye kunyugwa n'ibyo mfite si nifuze kuba nk'uko mugenzi wanjye abayeho ko twe tutanganya ubushobozi kanyugwa n'uko ndi ibindi sinu byanshigiye nuko ntazongera kugendera na rimwe mu kigare nkurikiye iby'abandi bafite uko nge ntabifite inama nagira nuko bajyanyugwa n'uko bari ntibifuze kumera nk'uko batari bakanyugwa nk'uko bavutse n'uko imiryango yabo imeze
ibyishimo byawe nibyo binyura yakoreshe nashira ufate viza kadi icyo nshaka ni ukubona wishimye abavuga bavuga ibyo batazi barekera umugore ayajya n'ayanjye
Uwineza Fiona ati imbarutso yo gutanyurwa n'ibyo nari mfite byangizeho ingaruka niyo mpamvu nazongera kugendera mu kigare bityo inama nagira urundi rubyiruko ni ukunyurwa n'ibyo bafite ese wowe udukurikiye ubona kugendera mu kigare byaba kimwe mu bitera kutanyurwa n'ibyo ufite muri bagenzi bawe ufite uko ubibona bityo ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi kuri izi nimero
0 7 8 12 82 32 cyangwa se 0 7 2 8 02 82 32
ikizungereza mu mugi nta n'umutazi kwari mwiza arambara kuva hasi kugeza hejuru arahenze erega gusa neza ku mugore bigaragaza umugabo mwiza gusa neza kwerega nanjye mba mbishaka amazahabu umubiri wose ngufite ikirombe mama ni mani
kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro
ibyishimo byawe nibyo binyura yakoreshe na
ugire ufate visa kadi icyo chaka nukubona wishime abavuga bavuga icyo batazi badekera umugore ayajya naya
Mu gihe twatangiraga ikiganiro twakomoje kukuba kutanyurwa n'ibyo ufite bishobora gutuma umuntu agira akaboko karekare maze bikaba byaba imbarutsa amakimbirane mu muryango nyarwanda mugenzi wacu Maxime Rindiro na Ineza Charlotte baganiriye na Gahongayire Dorsera umujyanama ku mibanire ya muntu maze baganiriza byinshi ku buryo kutanyurwa n'ibyo ufite bishobora kuba byakwirindwa
Nitwa Gahongayire Drosera nkaba ndi umusosiyali mu bitaro bya Muhima akaba ari jyewe uyobora iyo serivisi sosiyali mu bitaro cyangwa se n'ahandi hose ishinzwe gukurikirana ibibazo by'abantu aho bafite ibibazo bitandukanye badashobora kwikemurira ubwabo bigasaba ko haba abantu babafasha kubikemura hagati yabo cyangwa se bakabageza no ku zindi nzego zitandukanye zishobora kubafasha gukemura ibyo bibazo niba uri umwana w'umukobwa udafite intego ushaka kugeraho ushobora kurarikira ibintu kandi yenda udafite ubushobozi nyamara iyo ufite iyo ntego ufite intumbero ushaka kugeraho ibyo bintu wari kuzageza igihe ubona ubushobozi bwo kubyiha ntago navuga ko ari ibintu by'indwara ubundi umuntu wese ashobora kugira irari ni ibisanzwe kamere muntu umuntu ahora yifuza ariko umuntu uko kwifuza ugomba kumenya uti ikintu nifuza nakigeraho gute naca muziye nzira uko kugira ngo utere intambwe uve ku rwego rw'umujya kurundi ugomba kugira icyo ukora ingaruka z'abari abana barahungabana buriye ni ukuvuga ngo umwana ntiyago yiyakira abayumva yavuye mu murongo w'abana yabaye umukuru imburagihe akabayo abona nanone yahemukiye umuryango we kandi hari ikintu nawe abuze atakaje niba ari umwana yiga abandi bana bagakomeza bakiga we akabagiye kurera umwana imburagihe akenshi havamo nuko n'uwo mwana aramwanga no kumutabajya babatahana
noneho ari umwana ufite ubumenyi ku buzima n'uburyo akuze imyororokere ibyo byose akabasha kubyirinda ahubwo usanga we ari umugongo arinda imitekerereze afite abo ngabo mubafasha gute
byabaye nk'indwara ni wa muntu rero gake gake azagenda aganirizwa gahoro 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 ntabwo ari ibintu yahita reka ako kanya muri sosiyete ntabwo bamwakira neza niba uri wa muntu bazi ko niba nsize ikintu hano uri buzwe gifata urumva nta kizere sosiyete imugirira
hari ababyeyi bafite abana bameze batya yabona ibibazo by'umurenzi akafata umwanzuro wo kuba yamureka wareba kandi ugasanga iwabo bari bafite ububasha bwo kuba bamufasha aravuga ko byarenze bikaba indwara yo mu mutwe aba babyeyi bafata ibyemezo nk'ibingibi bo mu babwiye
ni ukuvuga mbere na mbere ababyeyi ni bo bateshutse ku nshingano zabo kuko usanga ababyeyi b'iki gihe ntago bakiba hafi y'abana babo batwawe ngo no gushaka imibereho nta mwanya bajya baha abana babo naho inama itererana rero nk'uko umwana azajya mu byo atazi kandi bitari byiza umva niba ubona ari ibintu birenze kwa muganga hose haba hari serivisi ishinzwe kureba ibyo bibazo zirahari mu mavuriro yose kango niba ubona rero ari ibibazo utakishoborera ujya kwa muganga hari serivisi zishinzwe gufasha abo bana
iyi niyo nkuru itugejeje ku musozo w'igice cya mbere mu kiganiro ejo aho twaganiraga ku kutanyurwa n'ibyo umuntu afite bishobora gutuma yifuza kubaho uko kanakabayeho nyamara batanganya ubushobozi reka dufate akaruhuko gato maze dukomereze mu gice cya kabiri aho dukurikira ikinamico nyiramubandi duherukana Soronga na Papiasi imigambi yabo yo guhangana na gatsimbanyi itaracogora mu gihe Minyona atwite ndetse na Tonto Kiduhe agishakisha amahirwe yo kumucika irwejuru na Ruhiza imyiteguro y'igitaramo ku marushanwa y'amahoro yaririmbanyije reka dukurikire iki gice
chapapia ngaho ngaho bangu katugende
oya ndare
ubugira kibazo ubundi turebane na iri ambwango nikatsimba nyigeze karakaja
aya kwasha soronga none haramutsa dufasha
hago umuntu ndakorasiye n'impamo y'imana ubuse twe turabana turabana ku buryo tugenda twasamyera turabikora nk'uburyo twabikoze ubushize tumburandurira ibishyimbo n'ibigori
ariko se ubwo birangagije ko ubwo duherukayo nahuye n'uruva gusenya koko
Araga nanjye ntangira kwihagararaho rwose ngirango mukange maze ubundi bona sangu y'umuhoro yana matawe
umva nakirijwe n'amaguru bidasanzwe
buryo akabigase kwa nkakeza rwose iyo nyibukije bira bintu ndaseka nkabura umwuka nkahita nkubona n'igifuka ku mutwe wagira ngo ni mari wikoreye buriya ntibomiwe
jehorera ibiseke
yasogose ariko rero ndabona tuhageze sibyo
twageze byo
noneho cyabugufi wowe uraturuka hariya hirya nanjye nturuke kuri uru ruhande rwo hino ubundi duteme nta nimwe dusize
dutangire rero
itama itembe yongere
ko nanjye kumva ibintu bijagajaga mu rutoki
ibikize kandi
itonde ubwo se wamuhanya ngo ndagatsimbanye dore ko atajya naryama
reka kugira ubwoba ariko wahagarara nk'umuntu w'umugabo uranyumva neza shika mushyire ubute duteme ubundi ntureba ko njye maze guteme eshatu
wagira witonde sorwe itonde ko tumudekeza tuzi nyamara ndikumva ikintu kigenda cyane rwose
ariko uzi ko nari ngupinze kandi wabyumvise koko n'abantu bari bari kuvuza induru koko
mu bintu imana yampaye no kumviriza burya bibamo burya ngiye papiyasi numviriza ibindeba n'ibitandeba
yeho gatwa reka dukomeze tubunde hano niba tururuka turongera twiruke batanda kuza kudusanga
ariko rero sorunga nabari rwose sinzi ko ibikorwa bibi tuzabigereramo umugisha reka burya ngo ntawe ukwiye gukora nk'uko ndakoze
oya usinzi kumwe nawe iriya mbwa ngo ni gatsimbaye nza
Sheri ariko uziko ntekereza nanjye ndimo ngutekereza neza neza ungezeho umutima wanjye ntawe ndi wibereye muretse wowe
nibyo se arega shaho niko bigenda kubakundana bataryaryana
nibyo
nanjye niko umutima ugenda utera nyine ngutekereza ureke bya bindi by'abahungu nyine bahura n'abakobwa bakarangara kibira sinjya mbarizwamo
Sheri no kansetse n'ukuntu wagira ngo abahungu bose bararemaye bapfa kubona umukobwa cyangwa umugore ukabona bahindukiye ijosi rirenda gushinguka
njye soko rero kandi biriya nabitsinze umunsi imana impa umukobwa w'igitego nkawe ubahiga bose ubu se wowe witegereje aha dutuye ndetse n'ahandi hose hadukikije za sogwe za he hose usanga ari nde mukobwa rwose wakoze imbere
ako Sheri aho nabagubeshye pe burya ngo nawe wimenya amenywa n'abandi ariko ndagushimiye mukunzi wanjye kubw'amagambo meza umbwiye
ariko rero shahu nuko nkubona buri gihe nkibagirwa n'ibyangenzaga ese wamenya ibyatubayeho
kada
abantu baherutse kuza mu rutoki rwacu baratemagura insina n'imibyare yazo bararika hasi
yesu peki shano ko se niwasanga ari marume wongeye gukora ishyano nk'iryo koko si n'ibiki rwose
sinabihamya gusa papa yavuze ko ngo ari njye na mama turi kumugambanira ngo kandi ko nabimenya ngo azigira gushaka undi muryango abarizwamo uretse ko mbaba n'iyo papa yagenda nukuri aramutse agiye njye ntibyambabaza none se reba akadurumva yirirwa ateza umusozi wose urebe ukuntu yirirwa atesha mu mutwe wongereho n'ukuntu atadushyigikiye mu rukundo rwacu nurangiza nawe umbwire njyewe sinababara pe
Sheri
ndakumva
ntugakunde gutekereza gutyo umubyeyi aba ari umubyeyi igihe cyose nubwo yabakoreye amakosangana ate ugomba kwihanganira ahubwo mugakomeza gusenga cyane kugira ngo agabanye ubukana
shambaba amagambo yawe aranezeza gusa reka mwisagira akantu kamwe
ndakumva sheri
uzambabarira ujye unkunda cyane ariko byatuma nibura nibagirwa papa nibagirwa ibintu papa rwose ankorera ibyo nshuti
humura mukunzi wanjye ibyo nta kibazo pe ntuzigere uhangayika ndagukunda sheri akabizu bazi
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio ijwi rya amerika
Tane, Tane, David nabirambiwe, hako chora kubijanga nirgo. Nabirambiwe.
Urambiwe chise ka?
Hako biumzika na.
Haniko gatsimba ni mugatavo wanjirgo wa sababayu. Ubu njimu shora kuiru tamge na monsi osi. Ubu kuko nirihe kwa samba nagu kore eritumumgira kurambiwe.
Agatsina ndavuga na ukavu. Uguru mbiju mbukabe wimeshe koko. Hapsoni, ndekuwa za nsubiza.
Ndikuku mbari.
Uwenu muhungu wa mwaje monzo muragarama. Kuja zani homu tashawara kwa mbenduru.
Alikosu mkoko no kurijama tukasinzira tuje kuja tubiryozwa. Chane chane kuna uwa yitegu ya makuba.
Mwra uzgo ni chise kubuga kurikisha. Ubushize basa ni mkahano. Nako mwere mutunda mihano muruku. Nako zichi. Koko. Nune mungu vuru tochi wa kabaru yoko ushebaru tema. Ngigara mihano. Choko zubu nje kufati chemesu. Ubu ni insangani wa muriku unga ambanil. Mwesu nzaba tani jendele. Teku shakundi murijangu. Numuni nakiza chane.
Hako se kukura kwa meje gatsimba.
Kwa meje nini.
Kubona kuku tenyu kangotu kwa batu kugambanila. Ubu subu tuwa etu kugambanila. Tukutu kwa batu irete koko.
Bagwikiza ntimuryamo karyama nje nkaranirukana n'abagizi bana cyakozereka ndinje bereka nkubwire rwose muraza kumbona no muhungu wawe muraza kumbona muri iyi minsi rwose ntago ndaboroheta
akose ubundi bo abantu batugenda badushaka iki rwose ubu koko barashaka gutuma ntandukana n'umutware wanjye kandi bidakwiye kontagize koko imana irahari kandi nta nicyo nishinje
sinakubwiye ibimenyetso bya mbere dore ngibi ndabizanye
ibimenyetso harya byiki yaba uziko sigengira amazinda
uyo bese kubushize tuganira twavuze ko tugomba gukurikirana kiduhe iyo munsi rwo nkuzaniye rikodi namufashe yongeye kumpamagara ubwo yambwiraga ko ngomba kubika ibanga rye nk'umusore mugenzi we yambwiye byose uko batangiye na minyoni kugeza ubu
Chanda kweme. Ukuntu wibutse gufata amajwi. Ego.
Ni umugome mubi ni umutindi.
Cyane.
Ngo ntashaka kugira ikintu na kimwe amufasha kandi yaramuteye inda. Ibyo bigomba kujya mu ngingo zose zigomba kwifashishwa mu rukiko. Harengerwa uburenganzira bw'uriya mwana w'umukobwa. Kuko yaramwangije kandi amwangiza kari akageni. Kiriya kinyogo cy'umugabo kigomba guhanwa.
Ese ubundi haba ntiwakanyohereza kuri WhatsApp nkakumvisha abandi bana ndetse nakohereza na directeur wacu
reka nkaguhe nta kibazo kuko tugomba kuzajya gushaka umuryango we tukabibaganirizaho twitonze
ibyo byo ni
kuko ibi byatuma umuryango uhungabana gusa nanone ntitwaterera iyo
ndabona kangezeho gaho rero reka ngende ubwo turi kumwe
Ese ko mu Kinyarwanda baca umugani bati iminsi y'igisambo ni 40 nabandusha kumenya umubare w'iminsi muhehesi ngo menye igihe tonto kiduhasigaje ngo ashyikirizwe ubutabera reka tuzasubire ubuta
Ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika 104.3 FM
Mbere kugana ku musozo w'ikiganiro cyanone nk'ibisanzwe reka tubanze duce gato ku butumwa mwadusangije ni ku kiganiro cyatambutse ubushize reka mikaze mugenzi wanjye ubikeza Christella
Nongeye kubaha ikaze mwe mukomeje kubana natwe mu kiganiro ejo nk'uko mumaze kubimenyera uyu ni wa mwanya twahariye kubagezaho ibitekerezo ndetse n'inyunganizi muba mwaratugejejeho ku biganiro byatambutse ariko mu gutangira reka mbibutse ko insanganyamatsiko twaganiye ku kimwe cyatambutse yavugaga kucyo washingiraho uhitamo muzabana. Ese wahitamo muzabana ushingiye ku butunzi cyangwa ku rukundo? Reka ubutumwa bwa none tubihere ku bwamaniragaba Narcisse uherereye Ngoma, aho yagize ati ati ubu nafashe icyemezo cyo gukora ntikoresheje ndetse n'uwo nakunze tuzabana nkazanabimutoza, mbese twese dusenyere umugozi umwe bihereye ku rukundo dufitanye. Naho Uwera Clarisse uri mu karere ka Ruhango yunze mu rya mugenzi we ati nanjye ndemeranya n'abavuga ko urukundo ari